tukiwin tukishinda tunasonga. Na ma stress na ma shida tunashare. Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani bu jina gani mahabuba azizi? Mon amour, oh mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey yeah, baby. Hey, moyo ni voni never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, umwavuli.
Ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Mi ama, nikuite jina gani baby? Hani, mbona mbona.